unlocking the bulla voice again. Sine ya pande bitela
ulamu mchira
omu kwano kuloza kusawa lavu tokendeza ebyange bilozo ulamu vunyuma omu kwano kuloza kusawa lavu tokendeza ebyange bilozo ulamu vunyuma simanyi oboso bola okunjagala kuwanjagala nganza singa balala echigando kunkabya baby tonchawanga kubanga gwenkulozako ebyange byona biba biwedde amazima nasima gwe kubalwe nakulaba simanyi kyewankola kubalwe sikulaba endwala anti nobolwala nange ndwala ngachoyoya nange chenjoya ngacholoza nange chendoza ebisinga nga tuli kimu tusabe mukama tufukamirire tumusabe ofune mekisa okusaba kyensinga okwagala kubanze sikyafuna biroto birala gweweka gwendaba kyona kyewankola kinene olaba okwebakaye gwe kusaba tokyusa obulamu omukwano kuloza kusaba lavu tokendeza ebyanga ebirozo obulamu bunyuma omukwano kuloza kusaba lavu tokendeza ebyanga ebirozo obulamu bunyuma yazibula maaso olabe otunule mu mutima omanye kubanze nkwagala n'omutima kye kimu ebirozo n'omubiri byona kye kimu baby abamu bakyamu bakulimbalimba tebalina empisa zenafuka lapuniga kulaba olina kafiga kiriza nkuba empeta baby omukwano kuloza kusaba lavu tokendeza ebyanga ebirozo obulamu bunyuma omukwano kuloza kusaba lavu tokendeza ebyanga ebirozo obulamu bunyuma baby kankuwa omutima abalala mbalese mabega omukwano yenza kumisinga abalala bamenye emitima omukwano ndina mungi nkusaba njagala nange nkwagala lavu yange teriko kusabira kuba nasima gwe sitanonya mulala omukwano kuloza kusaba lavu tokendeza ebyanga ebirozo obulamu bunyuma omukwano kuloza kusaba lavu tokendeza.